D. O M I N I Q U E. Check it.
Mark your records.
Nilikuwa na strike wa barish na ibiti. Nineza wa mada vikali na ibiti. Puff moja vifani kwa ibiti. Mbu cheki mistari mizani na ibiti. D O M I N I Q U E. You for real, niko for real. Juu wa kirap shoulders na me. Kwa streets wana nusa green. One time niko buto mabange. Two time wana sema mi babi. Nime chill, niko fresh, nime whiz. Na mariz, kwenye bezu kini get utani get na my head. Yeah, I'm tryna get that bread. Cali green just in my head. Shut the fuck up if you dread. My niggas clapping, you just scared. New le boy wa BG mara. Once uki try kuni fuck. Neza ku chop, chop, cut, cut. Uki turn back na ku hat, hat. One time for my Nai sisters. Two time for my LD hoes. Kisumu niggas can't tell the difference. One time for a nigga who blows. Nina blow from BY Hadi Weba na kucheka niko swimo pack. Villas na demyako na mavela. Converses on my feet niko nyayo niko South C niko South B. Apo shope sema jaba sema Loki. You for real? Ha! I'm not the kill design, you don't meet. Ha. Yeah. If you don't have the kill design, you don't meet. Ha. Yeah. If you don't have the kill design, you don't meet. Ha. Yeah. If you don't have the kill design, you don't meet. Kushkali ni kali. Utaziket apo tu mashambani. Domi bila shamba sidhani. Na stick to the trade kama ni kwa mali. Easy asali. Batiko sweet siyo kama makali. Siyo ya watiaji. Itu ndo Kenya na itaji. G-Farm ni na iyo kipaji. Bad vibes na maliza na maji. Uko setu na sida mawadi. Easy Franco si luambo si makiyadi. Cheki radikali. Indo physically. Mikono juu hewani. Kabichi yako down umechizi kwani. Uwanga si pingani. Hakuna king sidhani. Labda tu selasi nyi wengine ni kama molecules kwa maji. H2O na bonga 25 flow. Juu ya iyo story na big up mapedi wote wa 254. Y'all can't see me though. I bring cheesy flow. I'm still fresh you ho. A nigga got game like he flex you know. I won't wreck you know. I want sex, you know. Give me all your money like cash, you know. I'ma give you my Kelly like that, you know. So, ha, yeah. If you don't have the kill design, you don't meet. Ha, yeah. If you don't have the kill design, you don't meet. Ha, yeah. If you don't have the kill design, you don't meet. Ha. Yeah. If you don't have the kill design, you don't mean.